Galiwe.
Pretty girl, you're nice and you're slender. When you meet one gang collant, yeah. Counting every day on the calendar. Up and down like a yo-yo. When you are wine, you are beat them bad. Nchiku gambent ya wankuba. The way that you dance make me fall in love. I'm arranging something special for you.
This sweet love song I could sing for you, girl. My money and my mind will belong to you, girl.
Nzinidamu, baby, na yenga te wera ya. I am going crazy, crazy for you.
Yeah, kwenye ninda kuvada, wewale wakazaliwa. Iranga banjiwe uzanga siri na fumbira. Baby, nakupenda sana. Weni wangu lakini pesa sina. Can I see you tonight? Kila kitu wewe wataka tuma.
Mkuto nenda katambala. Na hita subira yoka. Bulichoyo ya ngandeta. Mwana kumkorela. Mkuto nenda katambala. Na hita subira yoka. Bulichoyo ya ngandeta. Mwana kumkorela.
Song I could sing for you, girl. My money and my mind will belong to you, girl.
Nzinidamu, baby, na yenga te wera ya. I am going crazy, crazy for you.
Galiwe, 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 galiwe. Galiwe, 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 galiwe.
Omutima mugule nina. Chikendelerwa cha kukusanyusa. Chimbanzi jide mpewa olo wangu wendi kone. La vide kabuti. Na yori naka ukumuke wandekera wena kwa tamubu galogo. Njagala kanamba kone boba toka kwata nekenga voice note.
Baby nakupenda sana. Weni wangu lakini pesa sina. Can I see you tonight? Kila kitu wewe wataka tuma.
Mkuto yeda katambala. Na hita subira yoka. Bulichoyo ya ngandeta. Mwana kumkorela.
This sweet love song I could sing for you, girl.